Medicine Sounds.
Yesu we mukulu we mwine wa mipashi yonze. Yesu we mupashu ukulu na kushinshi muna we mulilo.
Color.